Mapicha yako na vovala vako viliko. Mafilingi yako kumutima kwanga yaliko. Nanga wae, nanga wae. We watambira kudali wafuna kusie, yeah. Ni kusie, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Osa mbele la vantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna kusie, yeah. Ni kusie, yeah, ne.
It's a brotherhood thing. Coffee makes one of them.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. My name is Roberto. Ma picture yako na vovala vako viliko. Ma feeling yako kumutima kwanga yaliko. Nanga wae, nanga wae. We watambira kudali wafuna kusie, yeah. Nikusi, yeah, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Osa mbele la vantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna nkusi, yeah. Nikusi, yeah, ne. Oh na na, oh na na na.
Sibaza kwanisa.
Oh na na. Nyonganda bati ditonze
Siwaza
kwanisa. Hey, amafuna kutiono.
Siwaza kwanisa.
Hey,
oh, oh, oh. Siwaza kwanisa.
Elo niziwa Waza yesa kutipo hizona.
Siwaza kwanisa.
Oh yeah. Wanga pushing a story, wanga pushing.
Siwaza kwanisa.
No way, no way. Tinatenga na bama sovela chape. Atiyo nani?
Ivibuwa.
Kaoneni?
Kamu sokoneza.
Siba ziba ndiwe makanika.
Oh oh oh,
oh, oh, oh. Batichinga happinessi.
Oh oh oh,
oh baby. Balindila hati breaki.
Oh oh,
oh no. Na babafu na nkusi.
Spaceship you.